one more time for the bigger thing of our life.
Listen to me.
So damn pretty, girl.
Tukae kando wawili, tupate moja mbili.
Baby, you know I like that.
Hata ikiwa alfajiri, tupate paka la siri.
Hata kama itaingia na night.
Beauty flani wasiri, unajua madiri. Sa mungini ngepatia wa. Najua kucheza kachiri, na siri ni yetu wawili. Yeah. Weka kwa dustbin, tuijenge timau na chofia nini. Suna penda kubenjo, bang na mimi. Suna penda viwalo kwa tupia madini, eh.
Njoo karibu hundo muda muda. Moe unakuita kwangu kuja kuja. Nia tuzide panapo vuja vuja.
Stories up ambe nukusu na vuja vuja.
Ni vitando tu, hakuna maneno wala scandal boo.
Tumetoka chini sasa tupo juu. This is fun time and you know what is true.
Hali shali tulikoleze tukaze boot. Hadi siku nipendeze shala we uvai suit.
Hey yo, what's up, what up, yo tuchezo kutu. Unavutia bila makeup, you are natural cute. Wakisema tu muti, wakija watukuti. Love madhubutu, wapambe wanaskutu. Wanabaki maututi, siruti za parachuti. Tuende kwenye pizza, flutes, vanilla na biskuti.
Yeah, I know you sombo wakili yangu.
Zeta explain, na kazo kendoka chapu back again. Kila mtao nodondoka juwe mindo your main. Na ukichoka na kupoza na pain.
Anjo to pop champagne, na kuzimia, na start complain.
No pain, no gain,
karibu kwenye moyo.
Momba kwa jiri yangu, wacha wakone mchoyo. Sauti yako inafaa kuwa ringtone. Ndo nakupa info, msijoka vimbo kanza mazinzo. Wendo my queen, so karibu kwenye kingdom, kingdom, kingdom. Yes!
God kila kitu
trust paka
hina fast. Mambo yote bom bom dele paka mitikas. Let's meet on the dance floor together and dance.
Yes,
yes, yes, yes.
Tukae kando wawili tupate moja mbili.
Baby you know I like that.
Hata ikiwa alfajiri tupate paka la siri.
Hata kama itaingia night.
Beauty flani wasiri najua madiri.
Asa mungino ngipatiwa.
Njoo kucheza kachiri na siri ni yetu wawili.
Hata kama itaingia night.